RJ, the DJ, all day, baby.
This goes out to all lovers and friends, friends and lovers, and make sure to get this song to the one you love, Tafazali. Hey, are you ready?
Hey, your Tron.
Tena na kupa habari, pulike kwa makini, mabaya na siri, ndio na mina baini, nimekupiga muhuri, hapa mwangu kifuani, basi baby don't worry. I love you sweetie honey, wendo udi la waridi, wangu lulu marijani, mola kanipa zaidi, nzuri ilo thamani, mimi kwako nishafika, mwingine siku tamani, waniparaha, mwingine simtamani, wangu hani hayoni, mapenzi yako jamani. Wanipumba za akili, mwingine simtamani. Tupendane kwa akini, niwe wako wangu mimi. Tushakula na amini, minawe mpaka peponi. Mwingine sina, mwingine sina. Kwako nishafika hani achapu papapara. Unidikeze tucheze cheze, umenitika. Wangu hani hayoni, mapenzi yako jamani. Wanipumba za akili, mwingine simtamani. Tupendane kwa akini, niwe wako wangu mimi. Tushakula na amini, minawe mpaka peponi. Mwingine sina, mwingine sina.
Ladies and gentlemen, they call me RJ, the DJ, and thank you so much for listening. Awote.